I'm back. Spamman trap on this one, no say. Yeah. We have to give respect upon the street, no say.
Fedwap.com.
Talenti yanga inabwela mustudio, but iningena voze horo judio. No mavudio, komino trabo kuhudu ni na wanyonga mupandio. Beef 9 uzale tankondo, nipezeka na vipondo wa viongo. Kuno makembo wapanga urendo, bakiti sindine muzako. Gucci na fila kumendo na diamo, handsome wambili wa famu. Mane magelo wafuna kujamu, nitamanga na kagelo kampopo. Ma ex banga voze ni vikopo, palanisa jiwako na trabo. Natoka mamurevo ya mapomo hapa ni mashisha. Black lebo henezi na jema, waka nihona waka Kangi wapema, wadabo mabazi yene ni tiema. Ni gwila zanga wesi ni pemba muza ni peza kwa salate pangono. Ndawa kuno nkondo, poniso waifa ni kadoo. Ni kumbuka madezi ya kumbuyo, wana nisula wose makembo. Kuzivela ndieve neva debo, hapa ni napia. Shala breeze nando J-Bank bizwe wose ni wanzanga. SJC West Ice Face, shala tuma baby girl Tracy. Scott Sam G's V-Clone, shala fole tell Kelvin, Kelvin. Kuno kwa tuhina nkala, ukavundula umozi vama dwala. Ufuna bifu na watrapu, sini majava upu wa iwezi mudiara. Hapa na nyonga mupandu, niliko badi ngawa nona chongo. Vantuwe na kuno no wino wino, shala safu nika humu munyimu.